Capital Mixmaster DJ Schwarz. DJ Schwarz, Mambo Bad. Don't touch that dial. DJ Schwarz has taken over for the next few hours.
Squeezy binadamu na wagwaya. Awawili walikuwa wanapendana. Kushikana, wakichinjiana. Nimona kwa news, walichinjana. Manze, dunia inenda wapi? Mandugu wano wanajuu ya mali. Squeezy pesa thicker than blood. Beef ndani ya family ni bombo clash. Story ya mabeste weka kando. Kwanza mabeste A1 karido. Mabeste, yondo kikulacho. Tokuta beste yako ndia ligula bibi yako. Yo mana miuka peke yangu tu. Kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mbogi, dunia bala. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mambwakni. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mambwakni. Bishop anaishi Karen. Wafuasi wake Kayole. Anataka sadaka mchange. Wafuasi wake juu ya mawe. Squeezy sielewi hosi. Mbono lipe parking hosi. Manze awajali juu wagonjwa. Hosi zingine zimeoza. Juzi manzi yangu aliniambia, babe nenda trip na Ivasha. Akapiga picha na Subaru. Apo nikajua nimerushwa manzi yangu. Ndio maana miuka peke yangu tu. Kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mbogi, dunia bala. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mambwakni. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad.
Capital Mixmaster DJ Schwarz.
Me, can you beat na ua?
DJ Schwartz, Mambo Bad.
Mimi kani sape na fua, kau juu tajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani najua. Mimi kani sape na fua, kau juu tajua.
Yo, calling all units over. Shambulizi na wahuni over. Warembo kutoweka kesi serious. Wanarudi bila kofi. Ni petroli ya mashini. Bless my room kana zizi. Ni anike hii mattress kama wiki.
Ban, ban. Ibra sete chain. Mali end around. Kitu safi toka south. Rasta man water guan di. Na wadigida waroro wakitikita.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani najua. Mimi kani sape na fua. Kau juu tajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani najua. Mimi kani sape na fua. Kau juu tajua.
Naiwake.
Sina pressure kani manzi ya mebeba. Kani midi itabidi nimesare ketepa. Sina pressure kani manzi na kemba. Nina tumeneza lala leo mpaka Disemba. Attitude kama mode wa Kenya. Kunipita itabidi umesaka mwa Kenya.
Tunda leo imeni bamba to. Nikona dema na mad, 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 mad. Ameni towa, 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 towa. Ameraruwa mbaka shati ya manza kwa. Acha, acha, acha kuacha.
Naiwake, 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 naiwake.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani najua. Mimi kani sape na fua. Kau juu utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani najua. Mimi kani sape na fua. Kau juu utajua.
Ekisimo, asha buda chesa na nani.
nari yati Buda chesa na nari Nike zima washa Buda chesa na nari yati Buda chesa na nari Nike zima washa Buda chesa na nari yati Buda chesa na nari Nike zima washa Buda chesa na nari yati Buda chesa na nari
Shika jaba shika mtoto dini babla Nige mungu kwa nini ni hola gala dance Shike meza shike onanga yani double dance Mao mindo fisika unarada kuna koto You can niku bang, you can niku bang, you can niku bang, you can niku bang.
New position, new position, new position, gala new position, new position, new position, new position, gala new position. Nike zima washa, Buddha chesa na nari yati. Buddha chesa na nari, Nike zima washa, Buddha chesa na nari yati. Buddha chesa na nari.
Rada rada ni gani, tuingie ndani, juu misi bane mina jua uko honi. Janta ni janta jodundu inamata Ganja famane wale wajanja Kushutu kulia wana chora namba saba Wana, wana chora namba saba
shukri wagri, ten 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 Nasema shukri wagri, ten 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 Yo, yeah. Katika, tondosa Natigyal, rombosa, rombosa Kila mutu, rombosa Hey!
Nike zima washa, Buddha chesa na nari yati Buddha chesa na nari Nike zima washa, Buddha chesa na nari yati Buddha chesa na nari Gala new position, new position Gala new position, new position Gala new position, new position New position, new position
Deep, you got the keys to my key This is the sana mambo, he ni stick shift Ignition, ignition, baby full speed Skid, skid, skid Accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer.
Busy, 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 blazy, blazy. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before.
You got the keys to my jeep Usi stike sana mrembo hii ni stick shift Ignition, ignition, baby full speed Skid, 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 skid Accelerator, speedometer Kuserereka, speedometer Accelerator, speedometer Kuserereka, speedometer
Kakuku ni ndege Basi samaki ni meli Kangoma ni genge Kwa mikrofoni mimi mkali Utanipacha na my boys nikikacha maji Kwa dunda sipendi vita tona watiaji Nikiserereka Napenda ndogo hiyo Na ndimu Na jack ya maji moto
you got the keys to my jeep Nisi stuke sana mrembo hii ni stick shift Ignition, ignition, baby full speed Skid, 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 skid Accelerator Speedometer Kuserereka Speedometer Accelerator Speedometer Kuserereka
Inaka kitu kombosho mkutelefon Kuja na mavitu vidosho makorazon Chocha chipo mwitu na posho necho mapoke Ndemi nta kuja na chumvi na nyongi ya juzi Lauta toa mushi katoli ya msewa smoky Nitacheza kama mimi Elafu nkupa trupa sicheza kama Lewandowski Ivo ndo sucheza mjini
Tuyo cheza kama wewe Cheza kama wewe Cheza kama wewe Webazu cheza kama wewe Tuyo cheza kama wewe Cheza kama wewe Cheza kama wewe Webazu cheza kama wewe
Tuyo na cheza kimimi Mdhamini sipimi Naka unadai moshu utazivuta kute chimne Limit ya fulize imongeze kanko machingle Naza shike jack na kanudhu sikie tifi Na cheza kiruru Na cheza kivima Naza fika soko Nishike kijipa Turirime mdagi meditation na kififa Shusha kibandas kichapotondo inaza jipa Rada na madenge Kutezo matenge Stomange kama angels Kini kuma wenge Naza nyonga sana mkona nze kumea zbwembe Maza kakivana sinapigana tuvi jembe Peleka na mtrr Peleka na tara tara Sete pa matur Manguna vitu chora chora Nyute kama prr Mamzo kwa kama princess Magalani wapengwa Faku posti wako Pinterest Fom Manzi sujo cheshire Leo tupige kelele Rauna jipo mwenye Asuni jama kona ndom Tukiwashe tupepe Tukate majileo tulewe Webazu cheza kama wewe
Meja cheza kama wewe.
Niko kalif na shikisha na mamorio tukicho mashisha. Kuna wale usukisha, wale mademu jifanyaga madiva. Kauyu wapana ringa na izo lips nikana piga binja. Bade na jistay far away. Wale wamebaki tupige shere. Manze karado kiwadunda usilewe. Mafisi wako ready msupa nyemelewe. Ukiwadunda ni ubebane ama ubebwe ama ubebewe. Ukiwadunda ni ucheke, ucheke shane ama uchekelewe. Yo manze simiriet na kombiga zimeshika. Nakuta nina shash nani yako na rizla. Minasikia kukizeti tukisikiza masizla. Leo watu ni walewe. Bazu niko na pesa mingi. Ule ni mse wa mayai. Muwite mwambia gonge mbili. Ndio nijenge mwili. Nikiteka msupa nichezeka mimi. Yo, wacha nchezeka mimi. Uchezeka wewe tutafute ya mzinga. Manzeto tuchange. Tulewe, 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 tubebwe.
Fom, manze sujo cheshere. Leo tupige kelele. Rauna jipo mwenye. Nasuni jamo kona ndo. Tukiwashe tukepe. Tukate majilio tulewe. Weba tucheza kama wewe.
DJ Schwartz, Mambo Bad.
Okonko pole nimekuja ghafla. Ni vile wewe ukuwa umenibamba.
Femi wampia kongu weni mso. Kwanza vilo lituwa shakwile vasi aligiso.
Na kupenda manze wewe ukuwa mhambo.
Asante.
Legend, kwangu we ni icon.
Stories za icon, kwanza weka mbali. Femi one, mukwa nimekutamani.
Okonko umeanza kunichocha.
Azi.
Tisho, ni wapi uliniona?
Femi one, we unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumba ni na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Hey. Minataka kukulamba mbako ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Kapi namba. Sitambia mtu, sitambia taking kaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Napenda machali wako na swaga.
Okay.
Nikicheki fashion yako hapana.
Femi man, au machali loko loko. Ni loko tu lakini hawana kaketu.
Nataka kurombo sahadi chini.
Nataka kuyokota uko chini.
Napenda kupakwa nikiwa juu.
Siteti, napenda iyo view.
Fungua bonnet.
Okay.
Toa screw. Mbona unanidai na usiniambie uongo.
Na kudai tu umetoka ghetto. Na weni manzi hardcore. Manzi
matonga. DJ Schwartz.
Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata, nitakupenda kavile napenda jamba. Femi uno tuto wa hadithi.
DJ Schwartz on 98.4 Capital FM.
Akufaju, akila mtu wapantani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekunani. Akufaju, akufaju. Kila mtu wapantani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekunani.
Nime kam kwenye bezi na kabla new moon. Dansal, dansal, netwa kufaju. Nime kam kwenye bezi na kabla new moon. Dansal, dansal, netwa kufaju. Benjoni, bend your shoulder, legs are teased. Now in your order, I do the right, I do the left, I do the right.
Akufaju,
akufaju. Akila mtu wapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju. Kila mtu wapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna.
Here we go. Here we go, new style kufaju kwenye dancing floor. Nona watoto na wa mama kwenye maleso. Wanakatika kufaju is thing on the so. Wewe ni leme bushika meza. Wanza inama wanze kutingisha. Unanibamba mtoto wa Hadija. Takukemba mtoto ntakukemba hey.
Akufaju, akufaju. Akila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju. Kila mtu wapanda ni kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida.
The best thing to ever happen to good music.
Baka hapo mimi niko kiniona niko simple. Ni majengo menifanya mikukanikiwa hivyo. Yani kufupi ni majengo menilea. Minifunza kukana watu wakona umbea. Minifunza kubaze tati nikiwa na so. Kuna blue ya jondo, blue ya mogoka. Kuna blue ya njugu, blue ya kuchoma. Ile blue mebaki best yangu na muokoa. Yoskuagi selfish na dhani umelewa. Akili ya biashara majengo ndo ilinipea. Utakaze na nzana unaishi na watu. Si vizuri kuiba ni vizuri kupiga na bafu. Ndokishi na mimi hawezi lianza. Minu superstar kuhaso nikute kwa mtaa. Asante majengo kwa kunifungu akili. Wendu umenitenga mpaka nikakuwa mimi yeah.
Oh majengo asante kwa yote ndio nipa. Teaching zako ni fiti. Ndio maana niko hapa. Oh majengo asante kwa yote ndio nipa. Teaching zako ni fiti.
Kushiko shiko majengo na gave mesaidia. Ile kwa chapa kiswahili alafu anakuachilia. Dumu kwa na lugha kupata manzi si shida. Noma ni manzi ya kidai. Meza tuende dina. Kutumia visu na uma itanishinda. Majengo ni ujanja, majengo ni kuzitafia. Chungu siwe supu jikuto umeandaliwa. Siamini kusota ndio maslu sijalalia. Itafte kibarua manipite na zile chuma. Nibile sufuria manukokoteni nitaskuma. Vyo vete vile najua mwishwe nitakula. Imenifunzo kiamua kitu au rudi nyuma. Kapedi uzandukulu na ogopi kushikwa. Tuwasipo uza iyo sikwa kutapikwa. Asanti majengo kwa kunifungu akili. Wendu umenijenga mbaka nikakuwa mimi.
Oh majengo asanti kwa yote ulio nipa. Teaching zako ni fiti. Ndio maana niko hapa. Oh majengo asanti kwa yote ulio nipa. Teaching zako ni fiti. Ndio maana niko hapa.
Mezesha. Walikuwa mweza mtu mia city hopa. Lakini squeezy mula na machopa. Mezesha. Matracks wanga DJ tu. Ndiyo wanashtuka kuniona kwa keyboard mwenda wazimu. Mezesha.
Chimu hizi squeezy noma kiswahili. Ukikis the moda mina kiswahili.
Mezesha. Nimeja matracks team wize. Mara ingine. Mara ingine. Mezesha. Chuu. Mezesha. Izo mikono. Mezesha. Chuu. Mezesha. Izo mikono. Mezesha. Chuu. Mezesha. Izo mikono. Mezesha. Chuu. Mezesha. Izo mikono.
Kama umekazwa na umekosa choo, wefungua akili mezesha kwa ndoo. Kaki vyo kusifuatane kako ndoo. Kome shindo kugrow, kome shindo kuflow. Kupayuka kama mother wepunguza tunabo. Ini mwaka yetu kumezesha ncheo zetu. Ni wasani mazitu, tena watatu. Wanasumbua sana airwaves na matatu. Ini genge tunaleta hivyo. Ni mimi team na matrack shizo. California sisi bado tuko. Tunamezesha bado tuko huko. Nasumbua jini nikiroga. Nasumbua juu na machopa. Lakini bado mafans ndio masonko. Kupila wao misiezi tuo kuongo.
Mezesha. Walikuwa mweza mtu mia city hopa. Lakini squeezy mula na machopa.
Mezesha.
Matracks wanga DJ tu. Ndio wanashtuka kuniona kwa keyboard mwenda wazimu.
Mezesha. Chimu hizi squeezy noma kiswahili. Ukikiste moja mina kiswahili.
Mezesha. Nimeza matracks team wize. Mara ingine. Mara ingine.
Mezesha.
Chuu.
Mezesha.
Izo mikono.
Bongo la biashara.
DJ Schwartz Mambo
Black
Bad
Market. I'm a blood from China. Nezafutia leo nkonyesha ile kitu chemgani ni poa majioni ama usiku. Ni laptop noma ki 14 inch hivi mawaya ziko na screen yake ni fiti. Sile CD change ulisema aje nite mtuwa sound iweke kwa gari. Kwenye woofer na macrom technology noma yongeze iPod. Tit madisha rush wacha mezesha vuta kio juku na moto taka kuonyesha. Au kona shugli badaye basi kuna mtu hapa lazima nimfungie kambi. Nasike kona simu noma magava kitokea utani yona. Chali angu nenda Garissa utasikia madolare midu badilisha. Bei ya kutupa Q70 badeni kutengazini tu ya mete. Chali angu mefuka bitu kona ni kesho.
Ni ya leo, ni ya leo.
Tunaziuza hamsini.
Ni ya leo, ni ya leo.
Tumezifungwa tu saizi.
Ni ya leo, ni ya leo.
Wezi chukulie yako.
Ni ya leo, ni ya leo.
Kwenye viatu na mngaro.
Ni aje madhe. Yo, ni aje madhe. Kia daru liko na shida sufuria niko nazo lakini wenda kuzia tumia mia watumia tu stillware kutoa hizi alama
lakini za alama zina kaza kina amina
ah tunajua vitu zingine madhe ufanana ndakupita jioni ah zoni aje zoni tunazulia pala ninipatia burungo fulani ati nikuwe broker mtampiga bafa ameso broker uguka mbushoka kuwa the owner ngoja ataona wendi aje niko na rangi ya nyumba we chapter soko na mali tunaweza uza ama tutumie cafe painting tupake watu hii bora tu tupate senti unako umesota unakali tuni simbebeshe hizi mbao tutauze kaa kuni huko na silinda ndani ya nyumba zimeharibika tunaweza wadanganya ni sisi za mtambaruka ama twende ghetto tufungwe kibanda tuuze kahawa za kuonyesha itawabamba si mdalasini si garafu tutawachanganisha zote wasikie nafuu kisha ikiwabamba tunajua nini nafuata kuwasanya ngumu na mambota mashindo ni mogoke meshikama ni kuota wakishika utanza kawa tunaanza kwa ile hali ya kuosha rimi napotea segmili napotea kenze napotea makarao wakikuja gari na pembea 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 pembea
ni ya leo ni ya leo
tunaziuza hamsini
ni ya leo ni ya leo
tumezifungwa tisa hizi
ni ya leo ni ya leo
DJ Schwarz on 98.4 Capital FM.
Baza. No way na missi one hit wanda sija kuja kujibanza nimekuja pia juu ya dollar bills na mkwanja Mr. Haraka kila saa sina time siko free my tracks sina harika dere wa madri my trizi my busy my see me on your TV dancing with your cheeky saizo ego yako inateka my beating ameona super producer super MC ha super DJ who else but me she never been with a chago latinis no me need so neither G easy major or me suli kwa na silver choosing a gold ni mwaka ni yangu I got them both. Piga laptao, poster zangu za show. Piga laptao, poster zangu za show.
Na round isi mchezo.
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 Na round isi mchezo. Ni meta matrax team wize.
Ni genge.
Eh.
Genge.
Ah.
Genge.
Eh.
Genge.
Ah.
Genge.
Eh.
Genge.
Ah.
Genge.
Eh.
Genge.
Ah.
Wanasikia vibaya klema kwa pigia honi tuwa mbaka leo wanatembea na miguu na tuwa kalifoni mekuwa kali sana wanashindo mbaka leo ni kwa nini iko tu na kisoma liambio tu toka mashariki inatua magharibi lakini ya California hadi leo yendi chini
ni kwa nini
jisisi ufanya vile tunahisi siku mbeo na mtu vile utafanya kama mbuzi wakifunga milango wakidhani tutabisha watashtuka sana tukingia na dirisha wakieka mitego ndio wane tukianguka awazi tuliziona na kwenye tukawapita utashtuka wakisema
usinyambie ndio wale
akina nani
awoni California wako kule
we ni hasidi mtu mula watu definition mzuri ya mtu na kiatu genge hata uvione kijicho utaisikia dile siku utapumua hewa yako ya mwisho kama mende tukushi kama kuka tukufi
na round isi mchezo
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 na round isi mchezo ni meta matra simu ize
ni genge
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 Kulijana kulienda ate, ate. Kulijana nilipunywa ate, ate. Kulijana nilifanya ate, ate. Yo wasee niambie kulienda ate. Kulijana kulienda ate, ate. Kulijana nililewa ate, ate. Kulijana nilifanya ate, ate. Yo wasee niambie kulienda ate. Saa 9 kamili ndio mimi naamuka. Eh.
na umona mifupa. Nikicheki mlango wangu umefunguliwa, lakini kwa nyumba ndani hakuna kitu imeibiwa. Kujichanganya, kujikanganya, kweli jana ni nini mimi nilifanya? Hizi madent kweli nilipigwa nganya. Sina memory, manze sina clue. Nakuta nimesota kwa meza tu ni mablu. Nakuta na jirani yangu mklamba, nikienda luna msalimia bali mama. Kwa asira najibu utahama, mtu mtu manu umzima unajabu. Ni nini nilifanya? Majabu, 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 jabu, jabu, ya majabu, majabu. Ya majabu. Kulijana kulienda aje, aje. Kulijana nilikunywa aje, aje. Kulijana nilifanya aje, aje. Yo wasee niambie, kulienda aje. Kulijana kulienda aje, aje. Kulijana nililewa aje, aje. Kulijana nilifanya aje, aje. Yo wasee niambie, kulienda aje, ah. Kwa vile sikumbuki kulienda aje. Nenda bezo niambie nilifanya aje. Kufika bezo wase wanacheka sana. Mazetana mezo liko umewezekana. Mbaka kinduku lunavuta muadhala. Wacha kwanza mbele ya wamadha. Suna tuwa batenda tuwa bale tu. Sinyule madha mnonwa na miku. Asatana ni yuli kumekatia. Umemshika west mzee na kuambia. No wanda nimejikuta na thongo wa kitanda. Nadhani ata fona mesanya. Metana kuambia pombe zako mbaya. Kama inawezekana usikuze bana. Bana, 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 bana. Usikuze bana. Kulijana kulienda aje, aje. Kulijana nilikunywa aje, aje. Kulijana nilifanya aje, aje. Yo wasee niambie kulienda aje. Kulijana kulienda aje, aje. Kulijana nililewa aje, aje. Kulijana nilifanya aje, aje. Yo wasee niambie kulienda aje.
Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni ambua. Na nikali, niko shua. Ukiwa kijani usikia umeboeka. Ukiona mimi sunaanza kucheka. Yo ni Kenya. Badi yako mbaya, ukichoma picha. Utapewa hashtag, apo Twitter. Uta trend. Customer Kenya, nusema asanti. Nani yeye amelipa, naseme asanti badala ya muzaji. Karibu Kenya, tunatabia zetu tu, tu. Karibu Kenya, sima saimara tu, tu. Tuna madem, peng, peng. Mamorio mabazeng. Lugha taifa ni sheng, sheng. Karibu Kenya, tuna madem, peng, peng. Mamorio mabazeng. Lugha taifa ni sheng, sheng. Kanairo, tabia ya wa Kenya ya kutuma mail. Ulituma mail? Uda nilituma, kwani haukuiona? Hiyo ni uongo. Customer Kenya kisema nitarudi. Kila Mkenya anajua, huyo arudi. Mkenya kienda choo, naone kuna mtu. Bado atabisha na ulize, kuna mtu? Masana Mkenya lazima tachelewa sana. Lakini sherehe tunafika mapema. Tena sana. Na tunateto umetuweka. Karibu Kenya. Tunatabia zetu tu, tu. Karibu Kenya. Sima saimara tu, tu. Tuna madem, peng, peng. Mamorio mabazeng. Lugha taifa ni sheng, sheng. Karibu Kenya.
Tunakubali, 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 tunakubali. Flow inauliza na hii track inakubali. Sauti sawa na hii mic imekubali. So iko power na mafans wamekubali. Swaga na yata madema mekubali. Kutaka tamu kachipoka kikubali. Kuweka tamu atapune toli kubali. Tida kama timi nakubali. Mtina kubwa walisa kubali. Tunakubali. 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 Tunakubali.
nimekubali. Umalizaga drinks nikifika kwenye party. I'm not a sock, nimefia tu kiasi. Hence the name Mad Tracks, aka Mad D. Kuiba chat, nimekubali. Kungara what, nimekubali. Console ikifika, mambo yote kwisa. Nifunge tu pingu tu wengine na waitisha.
Tunakubali. 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 Tunakubali.
Give me that ganso, utakubali. Inile track inafanya unasikia kukamata manzi. Ukimtupia lugha na kisha akikubali. Ukifika kejani shuma inarara da. Nilikuwa blinded, nikakubali. Manzi kufungua sauti, anonga kama mwakazi. Ule nilijitoa ni mteja apatikani. Kwani, hata we ungekubali.
Tunakubali. 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 Tunakubali.
Akuwe klande, alafu trupas kwa the council. Wazi, it ain't no fun kama boys wapate. Sivyo ndio alirudi kwa komande. Hey,
hey, respect your elders. I started singing when you were still in diapers. I'm a magician, kwa mziki bado touch ya to me minus. We dressed the gear, with so much sex appeal. So tell my rival, nameless council about a viral.
Kid Kora ni moto wa kuoti ambale. Mbale. Moto wa kuoti ambale. Meza ni moto wa kuoti ambale. Mbale. Moto wa kuoti ambale. The council ni moto wa kuoti ambale. Mbale. Moto wa kuoti ambale. Genge ni moto wa kuoti ambale. Mbale. Yo. Moto wa kuoti ambale. Yo. Na kuanzia kawaze wakale. Mtakata mungu ni shati ya iname. Namba saba apewe mate. Uliza manzi yangu mahaba ni nane. Ukini cross lazima nkuvae. Nimetoka ghetto nyeri Rwale. Nina umajengo kuliko wale. Mini mruri nite mgenge.
So it's about that time y'all got to know about that cool kid corner with that real nice flow. With them real nice caps and the real nice sneaks. I still hang with good guys and sleep with bad chicks. I'm hot, that fire, that fever. I still make the beats that bomb speakers. So I say wakiuliza kwani nani hao. Just know the cancel about to bring the house down.
Nameless ni moto wa kuoti ambale. Mbale. Moto wa kuoti ambale. Matrax ni moto wa kuoti ambale. Mbale. Moto wa kuoti ambale. Kora ni moto wa kuoti ambale. Mbale. Moto wa kuoti ambale. Meta ni moto wa kuoti ambale. Mbale. Moto wa kuoti ambale. Ilenza na kasafi.
Double tap.
Niko na DBT.
Double tap.
Akapiga screenshot ya light.
Double tap.
Pia mini ka light.
Double tap.
Ilenza na kasafi.
Double tap.
Niko na DBT.
Double tap.
Akapiga screenshot ya light.
Double tap.
Pia mini ka light.
Double tap.
Ilenza na kaselfi. Nika double tap. Akanibamba tukainga WhatsApp. My late night tulikuwa tuna chat. Anatuma mapicha niko zile chap chap. Baby girl nataka to link up. Kesho yake yap bile alifika. Likuwa meiva kwa zile picha. Jokes kidogo akaanza kutabasamu. Akanikaribia tukapiga na munju. Ikatubamba ikenda kuingia usiku. Kabla toke tukapiga kaselfi.
You're about to listen to the greatest hits of all time. DJ Swaz is now in control.
Niko na TVT. Akapiga screenshots ya light.
Double tap.
Pia mini ka light.
Double tap.
Ilenza na kaselfi.
Double tap.
Niko na TVT.
Double tap.
Baby Rudy salute, salute. Baby Rudy salute, salute. Baby Rudy salute, salute. Baby Rudy salute, video salute. Baby Rudy salute, salute. Baby Rudy salute, salute. Baby Rudy salute, salute. Baby Rudy salute. salute. Itabidi urudi salute. Yeah, check my gang. My man, shugli wali dede. A dede. Na mamoto excess. Na waroro ware. Na machupa express. Jamie yako meza yangu express. Mawete tete. Matiki tiki. Manyuma nono na manene. Manini nini. Mawowo chini ya maduve. Kwa kitanda taka tuzikende. Mbio mbio shakataka tete. Na kawa tanje kuwasha kamenje. Sema nguashe. Nasema iza man. Man. Demi yako akichipa man. Man. Leo siku ataita na. Beki fofo kama zima man. Kunguruma na kutinga man. Na ikanyanga kama Timbaland. Leo ile nduru atatoa. Akiyo weave na ibomoa. A badman. A baby rudi salute. A salute. Baby rudi salute. A salute. Baby rudi salute. A salute. Baby Rudy Salute, we do the Rudy Salute, baby Rudy Salute, a salute, baby Rudy Salute, a salute, baby Rudy Salute, baby Rudy Salute, it's a big deal. Yeah, yeah, yeah.
Jingalingale, good girl say, boom, boom, tight, you a star, stammering, check a deal, 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 I'm the real, real deal. Cozy melanin, and the body babbling. Station wagon, you remember when you bike, Charlie, I go figure on the camera driver. If I was a river, I would never ever dry up. Body like a hit of me, I make a man rise up. He's a man. Charlie, I call Akijipa man.
Akijipa, Akijipa.
I can go a heat wave, it's a be the Rudy Dame. Cause he never ever been with a girl like me.
He's a man. Dame, I call Akijipa man. Man. Leo siku wata ita na. A well becky for four kama zima man. A four four. Kunguruma na kutinga man. A can can. Na ikanyanga kama Timbaland. A bam bam. Leo ile nduru wata toa. Akiyo weave na ibomoa. A bad man. A baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute. Di uta Rudy salute. Baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute. Baby Rudy salute. It's a big deal. Yeah, yeah.
Niko pango na chana jaba. Manzi hanja mzina nipanda. Nataka manzi atani bamba. Bake bidi nile kukumanga. Mse huyu akona uchu. Nataka nguna nikute vitu. Nacheki manzi mabiswaini. Mina manzi nangia mitini. Anadai atane vonda mogongo. Nanapenda zile kubwa kamu hogo. Usiku mzima uyu manzi nilimkuta. Ilikuwa noma juali ya mkana matuta.
Rudy salute. Baby Rudy salute. Baby Rudy Saloon, Baby Rudy Saloon, Baby Rudy Saloon, a saloon, Baby Rudy Saloon, a saloon, Leo ile nduru atato,
TJ Schwartz, Akio Mambo Bad.
Tene kwa tene, tene kwa tene, tene kwa tene, tene kwa tene, tene juu kwa juu, juu kwa juu, juu kwa juu, juu kwa juu, etende tene kwa tene, tene kwa tene, tene kwa tene, tene kwa tene, twende juu. Twende chini, ukitoka shikili ya chini. Wena meka temanini ama rubaini. Kata kiuno kamuna mashini. Nisisi tena meja na matrizi. Combination utachizi. Weka manzi poma ni peleke misi. Ulede makona micro mini. Anakubamba piga Kiswahili. Kama umekwama fanya hivi. Nyongwa, 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 nyongwa. Nyongwa,
I said, who got the biggest appetite for Kenya ladies?
It's your boy, my Trizzy.
I'm a super crazy guy, you could talk an eye.
I said, the eye, the jummy, jummy, jummy. I said, the eye, the jummy, 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 jummy. Jina ni matrizi, eke emwa na tuzi. Sama we ni manzi, unakatika hivi. Juu kwa simiti, ingine juu ya kiki. Unazungusha tu, ukienda chini. Unaniangalia na kurushia mbili. Na kukuza haga, unasikia dhiti. Wacha haraka, vuta chini mini. Tukifika home, takupiga mi. Takupiga mi. Anza kwa kitanda, tumalize kwa ki. Takupiga mi. Nitakupiga mi. Anza kwa kitanda tumalize kwa ki. Manze hiyo ni fiti.
Tene kwa tene, tene kwa tene, tene kwa tene.
Ndio mchezo wa kisasa.
Juu kwa juu, juu kwa juu, juu kwa juu.
Ndio mchezo wa kisasa.
Tene kwa tene, tene kwa tene, tene kwa tene.
Ndio mchezo wa kisasa.
Nyongwa, nyongwa, nyongwa. Nataka nyongwa baje angulani.
Kesho ndamuke na mabambulasi. Nikunwe supu nisike vanulani. Angini isha Kenya ni big dip. Taka nilu baite ambulansi. Kesho ndamuke na mabambulasi.
melody que me shake and it's what I hear in the jungle.
I need an ambulance, I need a girl them. We want to select up on the anthem. Need me a doctor to come on the clock. Cause this girl a killer, she murder, she raw. No woman, no party, we said that before. I'm in your, we want some more. Me hands on your waist and my stick on your drum. Teach me,
just like a little. But the ambulance, que yo llamo que nada más bambolas. Que coño supones que bandolas. Angi kikisha, chena de big de big. Nakanil, en que ambulance. Que soy la mujer de más bambolas. Y que me chican es que pasa y en el tracal.
Ya no ni licua na chica mini. Ya no ni licua na chica mini. Ya no ni licua na chica mini. Yo no cuño en dogo guía. Ni la cima leo. Dunda ni linda na mi cu. Nataka ni kitoka wa ni bebe chuchu. Leo ni siku yangu ya kamueso. Kau chumi ni okuacho.
Ambulance. Que soy la mujer de más bambolas. Ni con eso pones que bambolas. Angi kikisha, llena de pic, pic, takani.
Ataka dem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na nge sezi menda taka pedo. Demi kafu pika napenda magendo. Ngoma ni kaduliza makurutu ganga. Nimebakisha angwe kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele nanderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele nanderemo.
Shere ni meja tumekujadi na tamba. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndorende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama vya dandruff. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap, snap, sana deku jiponyo. Yap, yap, hey, demu.
Ataka demu kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo, sezi menda taka pedo. Demu nikafu, pika napenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu ganga. Nimebakisha angwe kelele nanderemo. Shamra, shamra, kelele nanderemo. Shamra, shamra, kelele nanderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra, sham, kisham. Sham sham kelele nanderemo. Kisham sham kinyam kitam sham rasham. Kisham sham kelele nanderemo.
Wese sabuni ya roi nafanya nini kumbu. Wash na wekia minyo na kata maji kino. Mapenzi mwanga dingo nyoko irudi kwa shimo. Luku ni fly dingo inapiga simbo stivona. Nuwa sijali sijali kwa unachali. Neza pita na wewe bila tatafadhali. Daily niko majani mbuzi yuwa angani. Munyonga taitu za manki hapa sidani.
Mohata kademu kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda taka pedo. Demu nikafu pika napenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu ganga. Nimebakisha angwe kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele nanderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele nanderemo.
Niaje msupa.
Niaje.
Nikona talent.
Kagani.
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi, wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitowenda kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mpike block, tupike sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Nda kutoa stress na nikupunguzie nyege.
Ataka demu kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo, sezi menda taka pedo. Demu nikafu, pika napenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu ganga. Nimebakisha angwe kelele nanderemo. Shamra, shamra, kelele nanderemo. Shamra, shamra, kelele nanderemo.
Get back and relax. DJ Swaz got this. Capital Mixmaster DJ Schwarz.
Ini lazmo kamata kwa kalenda. Ya mamasta majima bazenga. Pia kafala na beef na kalenga. Na kakawa mivunja agenda. Sibisha nangi squeezy niko busy. Nataka ni beza Bentley na mabigi. Kunanga mtande za kula baridi. Uda kila esto jiji ni nabibi. Kalale.
Unakulanga Ferrari.
Kalale.
Kusha mawe kahalwale.
Ni kalale.
Unangia mingi kahao.
Kalale. Hey, yati yati nini kem kem. Wata guane, wata vai miss. I miss. Kasi ganje, haini saidi. Saidi. Wata guane, what about it? It bro man, kona dai beef. Kalale.
Lale, lale, la.
Kalale. Hey, yati yati nini kalale.
Lale,
ya, ya, ya. Kalale.
Zenga.
Hey, yo. Papa Fadela
limebaki ni kuchengea statue. Na usiache ndula inje na unajua tuko faipu. Tuko update na tiki mbogi yote my crew. Masilva ndo zimejaa kama Manchester Blue. Kem ndo liku nafanya gani dos daro. Papa God sunionyeshe ganji kama flako. Ni ya disema figa makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wa safi ongezebe ya bita. Wasoro kuwa punish kukepea kaki flak. No kisidi kulegeza ndo take your madam.
Kem kem mota gwane wota vai miss. Kasi ganje hai ni saidi. Wota gwane wota about it. Bro man kona dai beef kalale. Kalale hey. Yati yati nini kalale.
Kugongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo. Mi ufanya biz na mabazo. Sipende chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumu wakiongea kalale.
Hey, yati yati nini kem kem. Wata gwane, wata vai miss. Kasi ganje, hai ni saidi. Wata gwane, wata bodi. Kito man, kona dai beef kalale. Kalale, hey. Yati yati nini kalale.
Get back and relax.
Tige hila kama bank. Wanege swaga hila high kate. Tuku sipigi fake utokuta na bafeng.
Yeah we good your brother. Mbini basezo nakata madini. Mukari zaidi ya dona. Tanasha simba wenu na nyasi menu hai. Naganyama sishobo kia tango mazikibuma. Still sasi spendi mazo ya talking chenga na mchuna. Oh baby what's your name? Uja uyu mwike nasi. Kama takinywa jecha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi. Not for my number. Penda watoto wenye darasa. Uza self into kukachi.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichopata ni watoto na pombe. Watoto na pombe. Pombe. Watoto na pombe.
Nita sultano kugeto. Njoni kunyeshe maisha ya matengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know, you know. Kingfisher pantiri muai. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na
bileo. Mshuni, kuja uyu mwike nasi.
Kama takinywa jecha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi.
It's all on me.
Bado unax for my number. Penda watoto nye darasa. Nguza self into kukacha.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichopata ni
watoto na pombe. Ifani unadhani machapa. Utakusoto sitambia chakana. Ifani unadhani machapa. Utakusoto
sitambia chakana. Ifani unadhani machapa. Utakusoto
sitambia chakana. Ifani unadhani machapa. Utakusoto sitambia chakana.
Sugar mami, keja liomba mwaniki, lukwa liomba tirani, na kwa best villain na jidai. Bazu, 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 hauna kakitu, bazu wa utu. IG, chocha maisha ya juu, caption, lamu with my boo. Lifestyle na madeni, nikuchotwa, chotwa na benki. Wacha kupostu kichocha, atuko lamu na vile umesota.
Hati wa nisosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Dome sota na unakata. Ati yani unanga mali. Woshindo mehaya gari.
Woshindo nini na nani.
Dome sota na unakata.
Siski
Kamote. 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 Painting a many city kamote. Mbele watu ni mpole. Very calm. Lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Eh, dodge, dodge, dodge sahani. Dodge, hepa, dodge vikombe. Dodge, mboch, itama soja. Painting anataka kuniua. Aki baby utaniua.
Sitali.
Babes upunguze kisirani. Unatoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameni siti kamote. Manzi yangu ye ni boxer. Anajua mbaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka. Ye ni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke. Baby face isi kuingize. Uni stima, uni nare. Tuzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani.
Nitajiua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanik
eh.
Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. Kamote. Kamote.
Capital Mixmaster DJ Schwartz.
Waitress, I'm a paper tipping. Is it me or my drink is speaking? Sipping, sipping, I'm sipping. Aya ya, vonulu. Mere, mende. Pombe yangu siweke mchere. Leo na meza takama nitembe. Leo nilewe mpaka nibebwe.
Pewa chupo si lambe lambe. Wakichese kopande kane. Ngango, whiskey. Hanjam, hanjam mingi. Minataka joni teke toto. Namsupa tulewe hadi kesho. Shots, camino. Boti, bodo. Chapa, toto. Ukimaliza, KO.
Ya sana mada, na juna shindo nwapi nilikuwa na lala. Kile mwali ntukua kaniweka kama brother. Kanipatia mavazi na kitu ya kumanga. Tangu nitowe ngoma yangu ya ulevi. Huku Nairobi nimetua watu wengi. Wengine wazuri, wengine wanipendi. Sijali majenguli nifunza kaki jeshi. Huku kalif muenda jino moja. Ama bezi ya mazidi kushukisha gomba. Doi kingia nitakuja kuwaona. Kina Omari, kina Zuma, kina Zoa. Wewa salimie na wambie niko poa. Yeah. Whoa.
poa jama, niko poa.
Wanyama zile ziko tunanza na kuku tunamazia na mosquito. Wache kubambe na upunguze mawazo. Jalishika umesota, jalishika uko nazo. Furahia maisha, weka shida zako kando. Yeah. Furahia maisha. Furahia maisha. Kitani kuna bash mi nafanya. Hii bash watu wawili peke ndio tunajuana. 30% walikuja kuchinjiana, 70% wote ni maget crusher. Na waundi ya ujeta ifuda ina nyama. Jama uko aliko na ndio nabonga sana. Ukitoka kwa kusungia kuja kumemanga. Bash ikianza kuna mtu natupa luga. Sikianza kushika vile tu anakunywa tupa. Kila kona iko busy vile watu wamezikunza. Tulingia peke yako matoka mkio wawili. Kabuli mkio wawili uke kimandazi mandazi. Hapa utarusha tuta kwa balidi. Staki maswali fanya tuwe ni mkabila gani. Kauna ukabila ni ondokewe ni mtiazi. Furahia maisha staki kutu umetoka wapi.
Furahia.
Capital FM.
Asubuhi mefika ni amka bila bala. Neka mkeka chini na figa swala. Enda zangu bafu kisha mambo safi. Na vachini sneaker tunavaa shati. Kisha kshush, oh, sinaga marashi. Na kunywa kahawa ni kiteremsha kaimati. Nasikia kuna mtu anabisha mlangoni. Kwenda kufungua akatutoka jirani. Uwaka na nipenda yukuwa best yangu. Mete usisahau leo kuniletea madafu. Leo ni lazima edo inanibamba. Tukila station na chesa genge mpaya. Juni shashiba sani kwenda kuhasa. So, nikenda kutoka ndo nifungue mlango. Eto, besi siamini. Napata mwenye nyumba na kivuli mkononi. Usiniharibie siku bana landlord. Umenifika kwenye go. We ni tafa shu. Usiniharibie siku bana landlord. Umenifika kwenye go. We ni tafa shu. Usiniharibie siku bana landlord. Umenifika kwenye ko. We ni tafa shu. Mwenye nyumba mekubala minipamba kajioni. Zatukuli atagomba tulioni kumbioni. Napigi omondi sunu tupie mkopo.
Meta wena sahau siniko na dini yako.
Wazi nenda kwa vaite kutukulia ketepa. Kuna maza kumbele angu metibeba. Mina yeye hapo natupa luga. Ashanza kudai.
Imagine sijakula.
Staki ajue mukula mandazi surwa.
Tunakula si. Na nunuwa pia.
Kisha zikimbamba nanza kuniambia.
Sikujui lakini nakutaka sana, itisha taxi tena haraka. Kufika Keza kwanza ni kushtuka. Tumekula CS na jalipa nyumba. Sijui kwa nini mesau kukumbuka. Ufingaribie siku bana landlord. Umenifika kwenye kope. Umenitafashu. Ufingaribie siku bana landlord. Umenifika kwenye kope.
DJ Schwartz, Mambo Bad.
Twenzetu, leo ni lazima nigeje tunza mwanangu. Twenzetu, leo ni lazima nigeje tunza kwa razangu. Twenzetu, leo ni lazima nigeje tunza mwanangu. Twenzetu, leo ni lazima nigeje tunza kwa razangu. Tunda, leo ni lazima niende tunda. Nione kina nziri kina kilunda. Acheng, kina nduta. Cheki ni mengara marinda. Akala chini tule boya adida. Na washwa, nina mabesa. Weta, chafu wa meza. Ukiona shore beste kuta. Kikulenga katika na ukuta. Dija kibo tunamshtuka. Kwende ya chapwe na machupa. Kini ya kibamba tunawika. Leo staki shida kusumbwa medula. Check you la mingia club na miwa. Mistari zimekwisha zote kwa kiswa. So pass me na mada papa palipa. Papa palipa. Twenzetu, leo ni lazima nigeje tunza mwanangu. Twenzetu, leo ni lazima nigeje tunza kwa razangu. Twenzetu, leo ni lazima nigeje tunza mwanangu. Twenzetu, leo ni lazima niende tunda kwa razangu. Tunda,
leo ni lazima niende tunda. Lakini kwanza kukubeba kisha katunga. Mashori hao maze na wazungusha. Aisi machizi ya nakwaga na luga. Na mini mwenye mingi ya club na miwa. Wadhani kumerera lakini nalima. Najifanya sisi kudrop sina gata. Afadhali mchezo kwa sofa paka. Nacheza rege rege madoba raga. My red red when you be 40 aha. Roundi mwenda nitoke hapa. Next time tuone nane mwisho wa mwaka. Kisha unipate kwa mba. H boss leta roundi moja jama. Iyo si uweke kwa bili ya meja. Siezi amini vile club imenja. Aish.
Twenzetu, leo ni lazima nigeje tunza mwanangu. Twenzetu, leo ni lazima nigeje tunza kwa razangu. Twenzetu, leo ni lazima nigeje tunza mwanangu.
Definition yangwe ya manzi sexy. Ni ule manzi anafanya kazi. Angoji cheli kumpatia ganji. Undo manzi minapenda. Manza kona style anajua kufa. Manza kona fashion anajua kunga. Yanu kimono nasikia tu kumtaka. Undo manzi minapenda anajua kupika. Mchuzi mzito sika mungine juzi blanda. Alinipikia kweli ya mjo. Undo manzi minapenda. Manzi msafi. Sana sana yulu penda piga mswaki. Seki daikis. Unasikia utoke nduki. Undo manzi minapenda. Manzi ka huyo quality ka hizo. Manzi minapenda ni manzi ka huyo. Undo manzi minapenda. Manzi ka huyo quality ka hizo. Manzi minapenda ni manzi ka huyo.
Minapenda, awe chali kitu, siwa kuitwa majanga, ndio watu walie. Chali amesimama, ameunga hadi aga. Ndio chali minapenda, chali anajiweza, amejibeba. Si yule mnyonge kona jogia na hepa. Chali ana kasoro, ana kokoro. Ndio chali minapenda, chali anakeja, siku lala kwa mapeshe. Bed moja watu sita, kila siku ni vita. Chali msafi, tena si mlafi. Ndio chali minapenda, ameshave makwapa siku. Kajasho, chali anabuti nikiwa na SST. Chali mromantic, Johnny ama Nikki. Kunjo chali minapenda. Chali ka huyo kwa nitika hizo. Chali minapenda ni chali ka huyo. Huyo ndo chali minapenda. Chali ka huyo kwa nitika hizo. Chali minapenda ni chali ka huyo. Huyo ndo chali minapenda.
Amejatilia hadi nywele. Manzi mzembe, anakatunde. Ukimuona na kame banana. Undo manzi mchukia. Mtuwezi tatua kitu. Kamtu mzima, kila sama tusi. Unomona kichwa, akifungwa mdomo. Nasikia kilitaruka.
Ondo manzi muchukia, manzi mchafu hadi kwa nyumba, oshi viombo nyumba inanuka, hadi we na inzi squeeze ni mabeste. Buda, ondo manzi muchukia,
chali kumorota, kuota ota, kuzidisha bado ni muoga, akiona panya hadi unirukia. Ai, huyo ni chali msipele, chali wa kupenda majemka wote, ajali kasoro yo upita popote, chali ameparara, upenda tu kulala. Ndiyo chali mchukia, chali mdaku, mpumbavu, anawivu, ni mvivu, chali kiatu, manze mina fiatu. Ndiyo chali mchukia,
manze kahuyo kwa litika hizo. Manze mchukia ni manze kahuyo, kondo manze mchukikia. Manze kahuyo kwa litika hizo. Manze mchukia ni manze kahuyo, kondo manze mchukikia.
Kwa nitika hizo, chali mchukia ni chalika huyo, huyo ndo chali mchukikia. Chalika huyo kwa nitika hizo, chali mchukia ni chalika huyo, huyo ndo chali mchukikia.
Capital Mixmaster DJ Schwarz.